already know.
Kaila.
Quick, Neo, LG, Oleg.
Katabi mudi kuifiringa nale 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 vumi nanyesh nanye nanye nanye.
Sweet and soft.